Sun Records Production, then we know that, yeah.
It's your boy.
We gotta do it just to conquer bestie. Yeah.
The rap daddy. Bax. Ifawa ile.
Ushati mamu kanaka chokwa kohano amavu. Yami chize nankanu kanumbangu na ikumavu. Yami kozi kubia upitia mikangwa panda mako. Wana wami ule ya kechi wakwa mbako. Maswaji mumeswa mikawa makoko. Kwa vipishi na mingu wa nike koko. Ndi wa imi.
Wai kulima muto kuna kuiza nga tupoki. Kukwata mbongo noku jaku ya kwa uji.
We gotta do it first to conquer bestie.
Lola lume I feel like I'm guesty. The life that I'm living I don't deserve it. Oh my children are illiterate. Muzu wangu wa kuzene kanali fundada zoti. Kuma inchi kulisepa nadali. Japa wangu wa izene kama paiswari. Wese kako kulima kwa kuiza kipoki. Yamilika nguwa homba ngeka sumbi wa shiki. Banangwa zema kushikola makengela. They don't know how to read shina kulivila. Putungu na kuonanga hakuitachila. Pumu inadulu vya kufala vya tachila. Natu ya wangiri kuhona kukwachila. Ngwalumu kawila watengwa pwile kumuchila. Chili wacha kuhutwa kumutwa michangu vekela.
Ushetumamu kanaka chokwa kwa 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 kwa
kwa kwa kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa. Yami kozi kubia upitia mikangwa panda mako. Bana wami ule ya kechi wakwa mbako. Maswaji mumeswa mikawa makoko. Kwa vipishi na mingu wa nike koko. Ndi wa imi.
Wai kulima muto kuna kuiza nga tupoki. Yamilika nga wajika muukalu. Wai vana wase nga sema wapwenga matialo.
Wapwenga matialo.
Kukwata mbongo noku jaku ya kwa uchi.
Risola lilanga lyadila mwesike ko njimi bivale mumwila no beti muhela bakulyadila bakunguse andaba kwetu muze twalila why am I unfortunate I know my obe marumu metu kusoneka yoveka wapasa ya mengu stade koma zero ziva pasa pamangwa da chile shipelo ja retardation is success ya famiselo nipa mongwa kudondeka repentance. Sheshirisha kulaba ngeva sensans. Na ya mingwa kutonda kolegas. Kalunga heo basi don't let us. Kufacha kusineka chumbonde obi.
Ushetuma mukana kato kwa kwano amavu.
Just sipa wale.
Yami chize nankanu kanumbangu na ikumavu. Yami kozi kubia upitia mikangwa panda mako. Wana wami ule ya kechi wakwa mbako. Maswaji mumeswa mikawa makoko. Kwa vipishi na mingu wa nike koko. Ndi wa imi.
Wai kulima muto kuna kuiza nga tupoki.
Godi wa imi.
Yamilika nga wajika muukalu.
Wajika muukalu.
Wai vana wose nga sema wapwenga matiano.
Godi wa imi.
Kukwata mbongo noku jaku ya kwa uchi.
Yami chize nankanu kanumbangu na ikumavu. Yami kozi kubia upitia mikangwa panda mako. Wana wami ule ya kechi wakwa mbako. Maswaji mumeswa mikawa makoko. Kwa vipishi na mingu wa nike koko. Ndi wa imi.
Why?
Why? Why? Yami why? 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 Why?
My boy J-Brown, my boy team in the Biu-Biu. Intersection in Jere, yo King Kesha Zia. Smack boy gum, young place I got you. Ex-boy, my boy Diego City I got you. Yo Ray Lewis I see on this one. Yeah. Yo Mrs. Zimulimba I got you on this one.
I'm
rocks for windin'